with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt signs have been switched off.
Hey. Watoto na inama kuokota kama hele medanoka, situlisi mama kuzifata kama ndege naondoka. Airwheels, ipacha. Flight time, ipacha. Airwheels, ipacha. Flight time, ipacha.
I ain't got a license so I can drive you crazy. Shorty namba di kita flani chambezi. Shorty like madika mwaga pombe yangu. Kita flani chambezi. Bezi ya chini, crazy lakini. Akanambia baby njona lighter. Leo nataka tuifanye kama cypher. Anapendaga threesome. Kaleta weusi, tuka bang three times. Akaja bonta four time, akaingia lodi. So it's a five time, show time, ile saa.
Nika amka dude,
tuka kam ni bala.
Watoto na inama kuokota kama hele medanoka. Situlisi mama kuzifata kama ndege naondoka. Airwheels, ipacha. Flight time, ipacha. Airwheels, ipacha. Flight time, ipacha.
Flight time, flight time, yeah. Sina muda wa kujadili time, yeah. Kwenye hila mrembu hakosi time, yeah. Kina Kardashian uniona Kanye. Kwenye mimba za chuki ni wa Kanye. Mkanye, Mkanye. Mkanye superstar asijifanye. Umarufu una mwisho hauna kani. Mr. My Big Chicks, paki ya bags ma. Airway OC, ndege imejaa manyota. Fasten your seatbelts, shorty we fly high.
Watoto na inama kuokota kama hele medanoka. Situlisi mama kuzifata kama ndege naondoka. Airwheels, ipacha. Flight time, ipacha. Airwheels, ipacha. Flight time, ipacha.
As we proceed to give you what you need. Ukaguzwa kuingia kwenye lipipa ni mkali. Suspect number one, snitch kambali. Suspect number two, uchawa, okay. Suspect number three, uchawi, sawa sawa. Wezi kwenda juu kama huna ramani. Air Force weusi, tunaishi hewani. Ukiingia kwenye lipipa, unaenda duniani. Sio kwenda mjini, unaenda duniani. I said ngumu kupanda, lakini ngumu ni kutua. Kila pasi nazingatiwa, kuna wakubutua. Haitishwi na mawimbi, hii so mashua. VIP tupo majita, na ando washua.
Watoto na inama kuokota kama hele medanoka. Situlisi mama kuzifata kama ndege naondoka. Airwheels, ipacha. Flight time, ipacha. Airwheels, ipacha. Flight time.
Okay, upasporti kwenye begi, kuna peni, kuna vieni, kuna 10 milioni kwenye small cases. VIP niko pisi, mina pisi flani kali, nikipi mdomoni nigga no offenses. Madu wanarushwa kwenda juu ya mawingu futi flani, sio mambo ya kurushwa fences. Ronaldo kwenye rap beat ikiwa boom bap, nikitua unajua mina fanya messes. Latua kwenye maji pia kwenye lami, ndege ililabata pia la vitani. Uwezu kawasikia rapa dami dami, ikiwa kuna shari latua nyikani.
Atua vitani.
Kiwanja ni chamtaili, ndege liliko paa kutoka sinoni.
Kutoka sinoni.
Madini mpaka kungani, mpaka umekomaa yatoke shimoni.
Yatoke shimoni.
Ndege linakopaa inamaanisha kababasi shuki motoni.
Oh, airwheels.